ng'ekirwadde ekya Ebola kyekyayongera okwejjirisa ng'ekigotta entula mu ggwanga Uganda. Abantu abaliko obulemu mu ggwanga basabiddwa bo bennyini okwongera okunnyikiza n'okugoberera engeri ez'enjawulo ez'okwewalamu obulwadde buno okusobola okutaakiriza obulwadde buno buleme kwongera kusaasana mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Okusinziira ku kansala akiikirira abantu abaliko obulemu ku lukiiko lw'ekibuga eky'ejjinja nga ye Maganda Ngobi Michael agamba nti obulwadde buno bweyongerera ddala okusaasaana mu bitundu ebitali bimu newankubadde nga gavumenti ekola buli ekisoboka kyonna okwongera okubulinnya ku nfeete. Ono mu kwogerako n'omusasi wa Faluma Rodrick agamba nti abantu bonna abaliko obulemu ku mibiri gyabwe bateekeddwa okusigala nga bayonjo, okusigala nga tebeenyigira mu bifo bya lukale n'okugoberera egy'emitendera egyassibwawo Ministry of Finance ku nsonga z'ebyobulamu okusobola okwewala obulwadde buno. Asabye n'abantu bennyini abo abali mu bifo eby'enjawulo omuli amasomero okukakasanga nabo bongera okwenyigira mu mbeera ey'okwewala obulwadde buno era baleme kugiragajjalira kubanga kyaliviirako bannayuganda okufiirwa obulamu.
Embeera gye tubaamu tiya mulembe ng'abantu abaliko ki abaliko obulemu. So ndikubiriza omulanga abantu baife abaliko obulemu twekuume tubonge bubonge togema muntu mu ngalo weegale buli kintu ekikyafu kyona kyona buliwo bagabe bayondo buliwo okole abe bayondo mu kampuni gye mukolera mu bizinesi gye mukolera. Ndikubiriza abantu baife abaliko obulemu tugezeeko okwekuuma nibe kigema badokita ng'abasawo tulikusaba mwide musomesa abantu baife abaliko obulemu engeri y'okwekumamu ekirwaire kya Ebola.
Mu mbeera y'emona asinzidde wano n'asaba n'abasawo abali mu malwaliro ag'enjawulo okujjanjaba obulungi abantu abo abaliko obulemu ku mibiri gyabwe ng'agamba nti abamu ku bo baboolebwa n'abamu ku bo ne bayisibwa ng'abantu abalamu era balina ebitundu by'omubiri ebijjudde ekitali kituufu.
Twenga ino okulondoola ku nti eriyo aliko wano aliko obulemu eriyo atali kwesobola tubenga mutuyambiraku abantu baife kubayidamu eddwaliro yasiiba eyo gezira ali mugemaku gezira ali kumuyamba ali mu layini layini ekomeere aidi na gaali oluisi bamusitwire bamutaawu nga yeetaaga abantu abamubeede obubeede nga yeetaaga keya. So twidda kusaba bannaife ba dokita abasawo mwena mwena mu 6000 division mu Jinja City Council kuboneka nti abantu baife abaliko obulemu batuyambirengaku tuwengerenga ku keya balambule kumbalo era abaidi mu bifo eby'endawulo banne baba bali kufuna service.